Eyo hater popote ulipo, hands in the air. So kwamba sikupendi la staki mazoea. Tunakumbushana kwa kimefika ulichongojea. So kitako pambane na hali yako. The waiting's over, nangu wa mtali, missi slogan. Mashuti flana mbali kama Aruna Mosh Boba. Na kwa Air Jordan, mwendo wa kutoa nkipokea. Usindishe kutuashuzi kwa sira nugu taji. Thanks for coming, uneza kwenda, leave me alone. Tajiri ubaki tajiri ya kijifanya maskini. Na uwe ndo kwelu wa moyone ambao tabaki ya kuwa siri. Mpaka tumjua alompaga na uli mkopo kasafiri. Ni akili kumkichwa nana nantisha na Mungu yupo. Na ulienu naishia hapa kwa tusifike huko. Hey, yo makubwa madogo ya nanafuwa. Na sound ikawa na flu. Yano alindizwa ridazwa ridu. Mnipe pasi mini yoshe mikuu.
And believe in authority is the greatest enemy of
food. Yani ufa ukupona kuchana ukushona. Macho menge na tazama ila machache ya naona. Kwa ukinsoma na kusoma kama noma. Na iwe noma na uzunisha na etakiwa kupoza kikwambia na muma. Yuko nasi ila tatizo ndo hawa chatu. Mama alisema kuo yaone wabaya watu. Mwenyeji njoo mgeni ya pone zisaa chafu na vimundo sasa. Apo sivyone vimekaa rafu. Mbele mtiti nyuma ntiti yani. Kila talk na murder them. Ukwere uburudishi acha nwape discipline. Got them. Kila young msodo. Pita Google set my name. Kipata picha nkupe na flame. Your brother from another mother. Toka mwanza nite shooter yani sniper like father. Na kuna kukana mimi kwenye cypher. Mtu muhimu kwenye taifa. Na ndonanza wape kaifa. Nipo na ntakwepo kama brother Mr. Blue Bison. Life is too short na mumbaji wako say. Na valentine kwetu siku tu mapenzi kila day. Sensei hey wasta hey. Wezi nipata kidilevi vitendo tuna sasa siongei.
Okay.
Hey yo, what's up my people? Hands in the air. Popote ulipo it's your boy Msodoke naongea. Tunakumbushana kwa kimefika ulichongojea. So ukitako pambane na hali yako. The waiting's over, nangu wa mtali, missi slogan. Mashuti flana mbali kama Kelvin Yonda. Na kwa Air Jordan, mwendo wa kutoa nkipokea.
Pate mapinduzi ya Kenya. Mungu anajua kila mtu za kwa nani. Na pweza uwezi kuntabili. Na lengu soku make it when jami kupata knowledge. You can't know my brain. Hasta ukisoma psychology. Introduce new formula street wananita. Hey one.